kazi ndiyobona usapho lwam bethwa lilanga bethwa lilanga hayi the first time iphume ejele ndiyobona umndeni wam bethwa lilanga bethwa lilanga
unor uphuma nelanga ulife ejele yigaga ndiye human stop ndiyokuphila nabantu san alibas is not a place to live umtshanam ndiva uhaika mamakho imfundisile ijele uba kwiarmi yobomi bam ngoba ebusuku andilali ndoyika ulalwa zezi motherfuckers zimbi ndaba ejele nokasimidi wakho wenze ngathi akakwazi ukunqumela uzichamela suncuma ejele hlala ukabhadini ubheka iindaba zakho otherwise uzozibhaquya imofi ukhotha isendelenye ibhodi kuba ufuna ungabhodi kuba ufuna ungabhodi ejele nguyizo yizo everyday imbizo yoloyiko mara uba nomqondo nxa ungayithathi nomboro mara uba nomqondo nxa ungayithathi nomboro gcwala
the first time phume present ndiyobona usapho lwam bethwa lilanga bethwa lilanga hayi the first time phume ejele ndiyobona umndeni wam bethwa lilanga bethwa lilanga
Tanora, mna nifuni imali, masamso kwenzi imali Noba senzi njali, as long suzo ifumana Nje, siphile kamnandi, sithenga izinto Esifana noma rhosha, mela ndiyayirhola Imali ndiyayixosha, phakamisa ubhontsi Twala ndingutsotsi, sidudla upopen Usidudla upopen, usidudla upopen Noba setshaya iloli, usidudla upopen Usidudla upopen, noba setshaya iloli Setshaya iloli Noba sechayi loli Ya ndiyavuya iphumile trongwe nje yam Sisezo spana la we Siseza kwenza imali Yeah
The first time Phume prison Ndiyobona usapho lwam Bethwa lilanga Bethwa lilanga Hayi The first time Phume jele Ndiyobona umndeni wam Bethwa lilanga
Yazumtsholo negalelo nangu sidudla nibhethi mfenzi ukwele ndiswaka ndi-afodi netwak sidudla siphi izixhobo zam ndifuni koni nentshiza yam ugcwakala iplanethini imali ngusathana gcwala
sizoqala ngamasomaliya siqhubele futhi ngofedeliya
kobi imali ininzi kobi imali ininzi layikazi
sizoqala ngamasomaliya siqhubele futhi nangofedeliya
kobi imali ininzi kobi imali South Africa
The first time Phume prison Ndiyobona usapho lwam Bethwa lilanga Bethwa lilanga